Sibe silokhu simile uma nje beningathanda umzuzwana ngomkhuleko. Nkosi, siyakubonga ngokulunga kwakho nesiyawo ngakho konke lokho osenzele khona. Siyakubonga futhi yemukele ukubonga kwethu. Futhi siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi kukhona okuzokwenziwa kulobu busuku obubili obulandelayo okuzobeka isisekelo semvuselelo enkulu ukushanela lelizwe. Sipe khona Nkosi, siyazi ukuthi lokho akufinyeleli esintwini kuphela ngawe uNkulunkulu wethu. Sithemba Nkosi ukuthi sifumene umusa nesiyawo kuwe. Futhi manje vula izindlebe zethu namehlo ethu nokuqonda kwethu ukuze sazi ukuthi silandela kanjani umoya wakho ngokuba siyakucela egameni likaKristu. Amen. Hlalani phansi. Kuqala ngingathanda ukusho ukuthi indodana yami ingitshelile nje ukuthi kusase busuku bebehlela inkonzo yokuphulukisa namakhadi omkhuleko ayoba senkonzweni yantambama futhi ngelesithupha ngo ehall elikhulu. Ifika ngaphambi kwesikhathi ukuze bawathole, ihlalise abantu phansi ngaphambi kokuba inkonzo iqale. Khona ke ngifuna ukusho ukuthi noma ngabe ubani lowo mfowethu lapha osithumelele lezo zinhlanzi izolo, ngempela sizijabulele kakhulu. Lonke iqembu lethu libe ne ngiqagele beniyokubiza ngejubhile lokudla kumnandi izolo busuku cishe ngeleshumi nanye ngu nenye yenhlanzi iTrout emnandi ukwedlula yonke ngake ngaba nayo empilweni yami. Futhi bengilambile ngoba angidli ngaphambi kwalezi zinkonzo. Futhi khona-ke bengilambe ngempela kamuva. Futhi siyakuthakasela ngempela mfowethu, angilazi ngisho negama lakho kodwa impela ngiyakubonga. Ngingathanda kwenza bekungubani igama lakhe na Harper. Ngingathanda kwenza isikhathi sokubonana nawe ukubamba ezinyeza lezo ngolunye usuku. Yebo mnumzane, bekukuhle ngempela. Futhi siyakuthakasela okokuqala ukuba ngike ngibone noma yiphi inhlanzi iTrout yomfudlana ePinky kodwa ngempela ibi bezikahle. Siyanibonga nonke futhi angizange ngilithele ithuba ngoba bengingazi ukuthi bebekwenzile kwaze kwedlula isikhathi kakhulu ngobungi busuku bangithathela umnikelo wothando. Ngiyakuthakasela ngempela lokho. Ngizamile ukugcina irekhodi lami licacile emnikelweni. Sengibe senkonzweni iminyaka engamashumi amabili nesikhombisa futhi angikaze ngithathe umnikelo empilweni yami ngeluse ithabenakele leBaptist yeJeffersonville iminyaka eyishumi nesikhombisa ngaphandle kweholo elilodwa likapeni. Noma ukuthatha umnikelo wanoma yiluphi uhlobo, ngangingumqaphi wezinyamazane wombuso wase-Indiana futhi ngasebenza ukuze ngiziphilise. Futhi imali ethi ukuba uhlobo lwento eyinqaba kimi angikulungile. Sifanele sibe nayo nezindleko zami ekhaya akukuningi. Ngizamile ukugcina izinkonzo zami zibe sendaweni lapho ibezingeke ziphathwe kanzima. Tata, uma nje bengiyokuyeka kuhambe ngani, bengingahle ukuba bengingaphansi kwesibopho esikhulu. Isibopho sami sithi asibe awu ihhovisi lami lijalibe ngiyacabanga amadola ayikhulu ngosuku azongenelisa. Awu wena uthi lokho kuzwakala njengokuningi kakhulu mfowethu Branham. Ucabanga ukuthi mfowethu Robert usebenzisani usuku ngalunye na cishe izinkulungwane eziyishumi? Ucabanga ukuthi uBilly Graham usebenzisani na? Ngimbonile esebenzisa izinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu ngehora. Ngakho niyabo kuthatha inqwaba yemali. Futhi angikwazi ukuzibophezela kanjalo, inkonzo yami ayikubizi. Ngifuna nje ukuyigcina ithobekile ukuze ukuthi uma inkosi ibiyongibizela ebandleni labantu abane noma abahlanu bengingahamba. Futhi ngisanda kubamba imvuselelo ebandleni ebeliphethe amashumi amabili. Saba nemvuselelo yobusuku obubili ebandleni lincane ebeliphethe abantu abangamashumi amabili. Bekudabukisa kakhulu isimo sezulu esibandayo nabantu bemile, isimo sezulu esingaphansi kwezingaqhwa kodwa bekuyi. Kodwa ngizwe inkosi ingithumele lapho futhi lapho ivuse abanye abashumayeli kuyo. Ngakho bengifuna nje nazi ukuthi ngiyakuthakasela konke enikwenzayo. Nginonkosikazi nabantwana abathathu futhi nginesibopho esikhulu ehhovisi lami ngoba sithole izinkulungwane zezincwadi. Niyazi ukuthi bekuyoba kanjani, hhayi nje idolobha elilodwa, umhlaba wonke jikelele. Futhi sinezingcingo ezine esingaphendula ngazo, futhi kulinganiselwa cishe izingcingo ezingamashumi amane, izingcingo zamabanga amade ngehora, amahora ngamashumi amabili nane ngosuku. Ungazibonela ukuthi lokho kuhamba kanjani. Bese ukuthi-ke ngithumele izinkulungwane nezinkulungwane zezindwangu zomkhuleko ezincane emhlabeni jikelele. Futhi angikho ekhaya kakhulu, kodwa ngiyakhuleka phezu kwalezo zindwangu nokho. Manje incwadi uma uyifuna wamukelekile kuyo, thumela nje. Yonke into imahhala, asina lutho, asina zinhlelo zomsakazo, akukho thelevishini. Into kuphela sinayo yinkosi uJesu nje, futhi uyakubusisa ngokuba ngisiza ukuba lusizo kini. Futhi angilifuni ikheli lakho, kulikhoni kimi ukukhokhela onobhala ukuba baphendule izincwadi. Kodwa yonke into ufuna enye yalezo zindwangu ezincane, siyazikhulekela futhi sizithumele ngaphandle ngezinkulungwane emhlabeni wonke. Futhi nemukeleke kakhulu kweyodwa ngokukhulu kushesha esingayifinyelelisa kini. Manje sasivame ukusho izikhathi eziningi iziphepho azibi nzima kakhulu, futhi imvula ayini neze ngokushesha kakhulu, futhi ubusuku abubi mnyama kakhulu. Kodwa engiyoza kini ukuba nginisize. Ngani ngifanele ngiqaphele ngisho lokho manje ngoba kunokuningi kakhulu? Kodwa noma ngasiphi isikhathi ebengingaba nomusa kuwe, noma ngenze noma yini ukukusiza wenze impilo ibe ngcono kancane. Okumnandi kakhudlwana yilokho engikukhonela lapha, futhi bengingathanda ukukwenza. Manje khumbulani inkonzo yokuvala yakusasa kusuku, futhi ngibabonga ngempela laba bantu ngalokho enikwenzile kithi, futhi kulo mnikelo abawunikezayo angazi ukuthi bewuyini namanje. Abangitshelanga kodwa impela uzohamba ngokwazi kwami konke ukwenzela umbuso kaNkulunkulu, niyabo. Futhi yonke into engingadingi nje ukukusebenzisa, wonke upeni engiwutholayo engingawusebenzisi ngo emsebenzini ophuthumayo, uNkulunkulu yazi ukuthi uhamba uqonde ngo ezinkundleni zezimishini ngamandla onke nje. Ngoba ngiyazi ukuthi ngihlale ngiqinisile, ngiyazi ukuthi kuthathani ezimishini, futhi ngilokho ngokuthi silandela iziyalo ezijwelekile khona-ke. Hambani niye ezweni lonke nishumayele evangeli kukho konke okudaliweyo. Futhi ngempela ngifuna ukuba umphathi weqiniso walokho inkosi ekunikezile, nengxenye yaleyo mali ingenye yokuziphilisa kwenu. Futhi ngiyayihlonipha ngenhlonipho yokuzithoba nje, futhi ngokuhloniphekile ngakho konke. Ngifuna ukulitshela umkami engekho lapha, ngingakusho lokhu ngokwejwelekile, uyangilandela amaqhinga amancane. Niyazi ngiyakhumbula ngobunye busuku ngiza ekhaya, into eyodwa encane engayenzayo yayihlala njalo inamathele kuye. Ngangishintsha izingubo zokugqoka ekamelweni, futhi ngisasihlala nje emakamelweni amancane amabili, futhi ngakhumula umfaniswane wami benza amakhulu amaduku abomvu. Nina bazalwane niyawazi kusobala, futhi ngiya esontweni ngalobo busuku. Ngakhohlwa ukucosha iduku ayelibeke embhedeni, futhi ngavele ngahlohla leli elikhulu iduku elibomvu phansi ephaketheni lami. Ngangingane thebenakele ngishumayela njalo njalo, futhi ngathi ukujuluka ngase ngihluthula ngikhipha iduku lami ukulinyakazisa kanje. Niyazi futhi awu ngathi ubuso bakhe bubomvu ngempela. Ngathi uyazi ngiyawesaba lawa mancane, ngiyesaba ngingahle ngigwinye elilodwa ngakho ngoba bukani. Bese kuthi-ke ngangizothatha umnikelo, futhi niyazi ukuthi abantu abampofu baba kanjani, ufike endaweni ongeke ukwazi ukuziphilisa. Nake nayishaya yalo ndawo na, ngisaba nazo, futhi ngakucabanga sizokwenza kanjani na. Futhi ngathi kunkosikazi, ngathi ngizothatha umnikelo ngale ebandleni. Wathi ngizoya ngale futhi ngikubone ukwenza. Manje hhayi ukuthi babengeke bakwenze, impela babeyokwenza, babeyonginika noma yini ababenayo. Kodwa ngangikwazi ukwenza, futhi nginamandla, futhi ngisebenza, futhi ngishumayela kabili noma kathathu ngeviki. Ngakho kuthiwani, ngakho na bengingaziphilisa. Futhi ngakho ngaya ngale, futhi sasingena kuleti lowo mnikelo nalutho. Kwakukhona umdobi omdala ogama lingumnumzane wazathi wayengomunye wabadikoni ebandleni. Futhi ngathi, malume Jim, ngifuna ukuthola isigqoko sami, futhi bafo ngifuna ukunibuza umbuzo. Ngathi, manje sisohlobweni lwendawo enzima, asikwazi ukuziphilisa, unozuka noma usheleni ephaketheni lakho, uqathaze esigqokweni uthi ukungisiza. Awu, abanye babo wayekhala. ngase ngiqalaza ngase ngibona wesifazane osemdala owayehlale engikhulekela wayegqoke elingena lawo maphinifa amancane ngabe nina besifazane phezulu lapha nake ndagqoka iphinifa elalinephakethe ngaphakathi niyazi elincane ngaphakathi kwephinifa na welule isandla futhi wathatha isinye salezo zikhwanyana ezincanyana ezifakwa ephaketheni eziqhaswa phezulu wafinyelela phansi lapho efuna labo ozuka uyi bengingekwenze lokho ngathi bengininxokolisa nje bengingakuqondile futhi lokho ngokusondele kunakho konke engake ngafika kukho ekuthetheni umnikelo bengingeke ngikwazi ukuthatha ozuka bakhe bengingeke ngikwenze ngokukhona ekhehla lehla livela eBenton Harbour umfowethu Ryan Mdala usanda kuya ekhaya enkazimulweni hayi uJohn Ryan manje owakhulukisa eFortweni eyimpuputhe lapho uRabo ngumJuda avela khona kwakungomunye uJohn Ryan wagibela ibhayisikili elincane ezansi lapho futhi wanginika lona futhi lalihlubukile ngeke ngithi lihlubukile laligugile nje lalisesimweni esingesihle nje futhi kwakuphandle lapho futhi ngaya esitolo sezinto zikashelweni ngase ngizitholele ikani likapende ngalipenda ngabeke isayini kulo liyathengiswa ngalithengisa akudikekanga ukuba ngithathe umnikelo empeleni lokho kwakungokusondele kakhulu engake ngafika kukho ngokuthatha umnikelo kodwa ngiyakuhlonipha ngempela futhi inkosi inibusise ngokucebile manje sifuna kuhamba kahle siqonde ngo ezwini lakhe ukuze ke sinidedele kusenesikhathi ngangokunokwenzeka kulobo busuku ngokuba kusasebusuku silindele okwedlulele okuyinala ikakhulukazi ngabagulayo nabahluphekile ngakho bakhipheni kusasebusuku asikhuleke Mqambi walencwadi nokuphila kuphakade sivulele ukuphefumulelwa Nkosi okuhambisana nalelizwe. Futhi kwangathi singafunda ukuphila ngezwi nangomoya futhi kwangathi kungaba kithi kulobo busuku ukuqondiswa nokulungiselelwa ukufika kwendodana kaNkulunkulu. Thethelela izono ezenziwe phakathi kwethu namhlanje uNkulunkulu futhi faka ugqozi kube fundisi ophakathi kwethu kulobo busuku ukuba bathathe isibindi esisha Siphe zonke izibusiso zakho zobuNkulunkulu baba njengoba sizinikela kuwe ngokuzwa izwi lakho futhi kwangathi singaba nenhlanganyelo ngako kufanayo ngokuba siyakucela egameni lika Jesu indodana yakho amen ngifuna ukuthethe indikimba encane ebengicabanga nje ngokushumayela enye into kodwa lokho kufika nje enhlizweni yami esikhashaneni nesedlule uDaniel wesihlanu amashumi amabili nanhlanu nansi incazelo yombhalo mene mene tekel ofasin Sivula indikimba yethu kulobo busuku eBabiloni futhi sinalokhu phansi kokunakwa okwesikhashanyana nje futhi uma nizonginika kunaka kwenu nezinhliziyo zenu kumoya ongcwele kwangathi angasihumushela lokhu isibonakaliso sesikhathi iBabiloni liqala ekuqaleni kweBhayibheli uGenesis ungokuqala kwezinto zonke neBabiloni latholakala ekuqaleni kweBhayibheli futhi litholakala maphakathi neBhayibheli futhi litholakala ekugcineni kweBhayibheli ngakho ngicabanga ukuthi bekuyosisiza uma sibuyele emuva futhi sathola lapho lo muzi omkhulu ukuthi wasungulwa kanjani nokuthi ukuphi nezinye izinto ngawo ukuze sithole umqondo wokuthi indikimba nokufunda kwethu kusho ukuthini kulobu busuku iBabiloni lakhiwe esigodini saseShinari futhi lakhiwa nguNimrod indodana kaHamu. NeBabiloni umuzi waseBabiloni kwakungumuzi omkhulu kunayo yonke ezweni elaziwayo. Igama elithi iBabiloni kuqala lichaza ukuthi kwakungamasango eparadisi.
Secondly, it was called confusion, which means backsliding.
okwesibili kwakubizwa ngokuthi ukudideka okusho hlubukile nomuzi wawuyindawo enkulu zonke izizwe ezizungezile zawuhlonipha zonke zazitheliswa yiBhayibheloni futhi uba idolobha elibi kakhulu nelingenandaba siyatshelwa ngosomlando ukuthi kwakungamamayela ayikhulu namashumi amabili ukuzungeza umuzi waseBhayibheloni lokho bekuyokwenza amamayela angamashumi amathathu ohlangothini ngalunye nezitaladi ezidabula eBhayibheloni sasi ngokwejwelekile ezinsukwini ezedlulayo abazenzanga ezinkulu izitaladi ezibanzi bazenza zaba ngezincane njengase Oslo esikhathini esinge side sedlule ngehlela engxenyeni enkulu yedolobha futhi sasisincane kakhulu ngangokuthi imoto yayingakwazi ukumpintsha indlela yayo idlule ngoba sasenzelwe izinqola ngaphambi kokuba babe nezimoto futhi siyatshelwa ukuthi izitaladi zaseBhayibheloni zazingamafidi angamakhulu amabili ukuvundla namasango muzi ayenziwe amafidi angamashumi ayisishiyagalombili ubude ngethu seliqinile nezindonga zazingamafidi angamakhulu amabili ukuphakama futhi zazibanzi ngokwanele ngaphezulu ukuthi babekwazi ukugijimisa izinqola ezintathu ngokulinganisana umjaho wamahashi ukuzungeza umuzi. Kanti futhi kwakungumuzi omkhulu owawunezingadi, izingadi ezinkulu kuzo zonke lezi zindonga. Nesikodlo sasiphakathi nendawo nomuzi futhi zonke izitaladi zaziholela ngqo esigodlweni. Iroma yakhiwe ngendlela efanayo yabizwa iBhayibheli lethu iBhayibheloni lesimodeni futhi yonke imigwaqo iholela eRoma zonke izitaladi zaziholela esigodlweni lesigodlo sakhiwa lapho umfula iEufrate owawunisela ngenkasa lesi sigodlo esikhulu iShineyari wehla uvela eTigris futhi wanisela isigodi ngenkasa kwakungelikhulu izwe elicebile nalo mfula wakhiwa noma isihlalo sobukhosi sakhiwa njalo ukuze umfula ugeleze ngqo phambi kwesihlalo sobukhosi. Manje uma bangane bami lapha nina bafundi beBhayibheli niqonde ukuthi leyo kwakuyiphethini yesihlalo sobukhosi sasezulwini. Umfula wokuphila ugeleza ngasesihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu engadini enkulu ngakho niyabo kwakuwuhlobo oluphendukezelwe lwenkazimulo yayingeyabo futhi yakhiwa futhi yakhuliswa nguSathane njengayo yonke eminye imibuso yomhlaba ibuswa futhi iphethwe nguSathane. Manje siyazi ukuthi lokho kulukhuni kithi ukukholwa ukuthi isizwe sakithi siyilokho kodwa iBhayibheli lasho ukuthi kunjalo yonke imibuso yezwe ingekadeveli ungumbusi wayo. UJesu bhekisisani ngenkathi uSathane emkhombisa imibuso yezwe wayesethi uSathane wathi yonke lena ngeyami ngenza ngayo noma yini ngifuna ukuyenza uma uzowa phansi futhi ukhuleke kimi ngizokunika yona. UJesu wayazi ukuthi wayezoba indlalifa kuyo esikhathini seminyaka eyinkulungwane ngakho wathi buyela emva kwami Sathane. Lapho uJesu ethatha le mibuso siyotaka izikhali futhi singabe sisaba nazo izimpi ngeke sisaba nokulwa noma izinkathazo futhi kungasekho nokugula ukudabuka noma ukufa. Lapho uKristu ethatha imibuso yalelizwe ukuba ahlale esihlalweni sobukhosi sikababa wakhe uDavide ukubusa zonke izizwe kuze kube yileso sikhathi sizoba nezimpi namahemhem ezimpi. Isifo esingumasha yabhuqe nokuza amazama komhlaba nokugula nezinsizi nesono. Kodwa lo muzi omkhulu futhi wawungumuzi omkhulu wawune kuwo kwakungumfanekiso omuhle kakhulu wezwe namhlanje ngokuba wawunososayensi abakhulu kunabo bonke owaye khona ezweni owaye kulo muzi ibuthi elikhulu kunawo onke ababelazi ezweni lali kulo muzi. abondliwe kwedlula bonke nabantu abaqoke kahle kwedlula bonke abaziwayo ezweni waye kulomuzi nabo bonke abezwe elaziwayo ngalezo zinsuku babebuka kulomuzi njengesibonelo sabo umaleyo kungesiyo imelika yesimodeni angazi ukuthi iyini osasayenze abedlula bonke njengoba sicabanga abantu abaqoke kahle kwedlula bonke futhi kusikholoko kuphela kodwa uhlelo lwabo lwezolimo babenokwedlula konke ngokuba akukho lutho ezweni lonke namhlanje ukuqhathanisa naleso sigodi manje ungatshala cishe noma yini lapho ukunisela ngekasa kuphelele basho ukuthi insimu yaseyideni yayiseduze kwalapho futhi kwakungu umuzi omkhulu futhi kuyaxaka ukuthi lapho uNkulunkulu eyokwenzela abantu okuthile khona-ke bathola ukungenaki kuNkulunkulu ngikholwa ukuthi kwakunguSoloboni awu angicabangi neze ukuthi kwakunguSoloboni kwakungahle ukuba owakhuleka omunye wemikhuleko emikhulu kunayo yonke ngenkathi ekhuleka kanje Nkosi ungangenzi impofu ngokwenele ukuba nginxibe noma ngebe futhi ungangenzi ngicebe ngokwenele ukuba ngikukhohlwe ngivumele nje ngibe nokunethezeka kwempilo futhi lapho sithola okungaphezu kwalokho siqala kudede kuNkulunkulu isishiyagalolunye eshumini futhi lapho izizwe zomhlaba ziba zinkulu futhi zibe ngeziziphilisayo zicabanga ukuthi ziqala ukusuka kuNkulunkulu ngenkathi abantu beqala ukwanda phezu kobuso bomhlaba kwangena isono nodlame abanye benu bantu abakhe lapha kuleli lithandekayo idolobha elincane enihlala kulo bekuyoba nzima kimi ukunitshela isono nokunjalo okukula amadolobha amakhulu njenge-Chicago e-New York nase-Los Angeles ngindizela phezu kwe-Los Angeles maduzane nje ngithathe iphepha owesifazane osizayo anginika lona ebhanoyini futhi ngibonile ukuthi ubugebengu obukhulu obuyikhulu namashumi ayisishiyagalombili nantano obenziwe edolobheni lase-Los Angeles ubusuku ngabunye ubugebengu obukhulu obuyikhulu namashumi ayisishiyagalombili nantano futhi izimilo ezimbi sideteliwe futhi basho ukuthi impendukezelo ubungqingili bande ngamaphesenti angamashumi ayisithupha ngonyaka odlule cabanga ngakho bese kuthi-ke ukukala ngalokho okwashiwo nguNkulunkulu njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuya kuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu nomama bangibhalela izincwadi ngabafana babo ophile ngokungamesabi uNkulunkulu kakhulu ezimpilweni zabo ezisencane nala maqola entsha kuze kuthi imizimba yayo yemvelo kanjalo njalo ingcolisiwe futhi yaphendukezelwa baze bahlale ndawonye amagumbi asemahotela nezindawo angiqondi nje bantu ukuthi isimo esinjani le ndawo esikuso kubi ngokuphindwe kasigidi kunoma ubungacabanga nje awukutholi emsakazweni nasephepheni impela kunjalo ufanele uhambe ukubone ukuze ukuqonde futhi yini eyenza lokho na besiseSwitzerland maduze nje emhlanganweni nabantu abanganaki abanje engingakaze ngibabone wo babekholwa impela ngesonto ekuseni buyocabanga ukuthi isikhathi seminyaka eyinkulungwane bese sikhona izinsimbi ezincincethayo ziyakhala yonke indawo amahora kodwa besika izimpaphe ngezikelo futhi bephonsana ngamalumbo nokuba nobugovu nokunganaki ngenkathi ngithatha iphepha ngokusuku olulandelayo emva komhlangano kaBilly Graham wawuqeda ngomgqibelo futhi ngiqala endaweni efanayo ngesonto futhi bathi abathumelanga ukuba eze bathi wayefanele ahlale hotel elihle kunawo wonke lalikhona edolobheni bathi wayeputpiti njengokuya ebhokisini elincane lezigqoko nokhololo esikhundleni sepupiti kungekho kushwabana ezingutsheni zakhe futhi wafaka ubuqhathanzipho ezinyweleni zakhe kumbe noma ngabe iyini lento wayifaka ezinyweleni zakhe futhi bathi wayesho izinto ezinjengomuntu omangalisayo ummelika umdayisi wensipho futhi bathi amakha kuye wawungamhogela amafidi ayishumi kuphela ngangazi ukuthi ngangizohlaselwa ukuthi babezothini ngami futhi kwakukubi kunalokho bathi ngangiyisangoma esiphucukile kungani na leso yisimo sesizwe esifika endaweni lapho abangaphila khona ngokuthi amasa abakaze babe nempi kusukela ngesikhathi sika-Arnold von Winkler futhi bawela mngele bangena eJalimane lapho ababeshayiwe khona babalahla phansi beza begaqa ngokuzithoba base belungele ngivakashele eFinland lapho umfana omncane avuswa khona kwabafileyo ngisho namaculo abo okokuncane athandekayo bevuma ukwemukela uKristu ngoba bashabalaliswa lapho uHitler adubule khona ngomshini gani zonke lezo zigejane samadoda wanquma zonke isizwe phansi cishe emahoreni angamashumi amabili nane izixuku zabantu esiteladini bonke abasha abafelokazi yonke into yayiqotho bese ke ngibuyela ngo esideni ho ukunganaki ngiyaxolisa ngesisho kodwa isisho sasemelika sinokuziqhenya suka nje esiteladini wo imidansi emikhulu esiteladini nayo yonke into ubusuku bonke cishe nakho lapho okhona lapho uphumelela uyamkhosha uNkulunkulu leyo yinkambiso nje yezwe futhi leyo yinto efanayo eyenzeka lapha eBhabhiloni nakuba babazi okwehlukile ngoba babekade benimvuselelo isikhathi eside ngaphambi kwalokho phansi kwenkosi uNebukadnezari babenenkonzo engaphezu kwemvele ezansi lapho eBhabhiloni ezinsukwini ngaphambili kanjalo nathi futhi babenezibonakaliso nezimanga phakathi kwabo uNkulunkulu wakhulula abafana abathathu esithandweni somlilo ngokunye ukusa baphosa umprofethi emphandwini wezingonyama futhi izingonyama azizange ezimudle babazi ngokungaphezu kwemvelo babazi ngokuNkulunkulu kodwa babengenandaba ngoba bazizwa benobugovu benokuzimela futhi kucishe kube lapho esifike khona namhlanje ukuzimela asidingi lutho lunye wo iBhayibheli lathi wena ungolusizi owokuhawukelwa ophuphuthekile umpofu nohambaze kanti kawazi kulo nyaka esiphila kuwo manje manje qaphelani ngalesi sikhathi salezi ezinkulu kakhulu izindonga eziphakeme akukho sizwe esasingazeqa lezo zindonga zaziqinisiwe kakhulu ngaphandle kwalokho babe nempi enkulu kunazo zonke ezweni futhi babe nezinqola ezedlula zonke futhi babe namadoda abo omkhonto abedlula bonke amadoda aqeqeshwe ukudlula onke ngakho bazizwa sengathi babengaphila nje noma ngayiphi indlela ababefuna ukuphila ngayo futhi lokho kuba yisimo salesi sizwe manje kumbulani ngiyasithanda lesi sizwe yizwe lami ngenkathi ngedlule eFrance naseJalimane ngahamba phezu kwamathuna oGrenham abafileyo abafela lelizwe yizwe elikhulu kunawo wonke emhlabeni kodwa lidinga kunyakaziswa futhi akunendaba ukuthi senzani uNkulunkulu uzokwehlulela lesi sizwe uNkulunkulu olungileyo uyofanele akwenze washisa iSodoma neGomora nya ngenxa yezono ezifanayo esizenzayo manje futhi uma isivumela sedlule ukuba abe nguNkulunkulu olungileyo beyofanele avuse iSodoma neGomora futhi axolise ngokubashisa uma sizedlulela ngaphandle kwakho wo wena uthi kodwa okhokho bethu benza ukuthi nokuthi ukuthi wani ngamajuda ngekathi uNkulunkulu ewatshela ukuthi ayeyisizwe sakhe nabantu bakhe na kodwa lapho bephuma emqeni uNkulunkulu wawajezisa amajuda nowezizwe uzotshelwa kufanayo kuza kukho manje ebhekisisani imibhalo njengoba asiza kuyo kwangathi umoya ongcwele angayisombulula manje kulo muzi omkhulu babenenqaba yokuzitika futhi bephila ngokungamesaba uNkulunkulu abesifazane nonondindwa ababebizwa ngezancinza unondindwa amantombazane aseHollywood futhi babenakho konke lokho emuva lapho ngalezo zinsuku futhi ngolunye usuku babene inkosi yabo yayingumfana oxhomayo kakhulu noma u-Elvis Presley omuhle ngempela futhi yanquma ukuthi yayizoba nomcimbi omkhulu womculo wokuzibinya ngobunye busuku futhi yalungiselela yonke into ngakho yavele nje yathumela izimemo kosaziwayo bombuso wayo ngoba yathi akukho okungasikhathaza wo lezo zinganekwane ezindala eziyinkungu abasitshela ngazo ngezinto ezithize umpeto asidle siphuze futhi sijabule asibe nesikhathi simnandi siyisimoteni sifanele siphile isimoteni Uma uphile isimoteni uzophupha bukani usuku lwethu lusimoteni futhi uluqhathanise nalokho futhi ngakho yathi sizoba nomcimbi omkhulu kwenye yalezi zingadi ezinkulu eyayinazo ngakho sengiyayibona ilungiselela yonke into yakwenza njengokusakaza kwesimoteni ngempela ngakho yaya emva kwesigodlo futhi yathumela izimemo nazo zonke izintombi nomama abasebancane bathela umuntu ozobagadela izingane Ngoba babemengiwe kulomcimbi nawo onke amasosha ayezoba lapho babezoba nesikhathi esikhulu njengemelika esimoteni nje futhi ngakho ke sengiyabona bethola izabo ezincane izingubo eziveza isifuba neziveza imihlane futhi niyazi njengoba beya kulemicimbi bakubiza ngezingubo zakusihlwa noma okunye niyazi ngesinye isikhathi ebandleni lamaBaptist ngangishumayela futhi bengihlala njalo nginesiqephu esincane sephepha ebengifanele ngisiphathe ngikholwa ukuthi sakhishwa kwi-Reader's Digest Sasha ukuthi owesifazane oyohundu lezi ngubo zakhe ziteletini kanjalo phambi kowesilisa uhlazisa uhlanga lonke lowesifazane kunjalo kubehlisa isithunzi akumangalisi bengasenayo inhlonipho bazilethele khona begqoka amasudi okubhukuda futhi beba nokuyobunwa yilanga ngemuva bakubiza kanjalo nginamantombazane amabili angazi noma ngizophila noma cha lokho kuNkulunkulu uma ake azelulele ogwini lolwandle ukuba ayobulwe yilanga azothola ukuyobulwa yindodana ngeke kuvele kulelo langa kodwa kuzovela endodaneni kamnumzane Branham neplangwe lomphongolo ngibangenisa kanzima nje engingakwenza wo kuyihlazo ukucabanga ukuthi isizwe sakithi singcolile futhi lapha kunolu usuku olukhulu bazilungiselela umcimbi omkhulu ababezoba nawo futhi balungiselela futhi bathola yonke iwhisky ne-Hotels 92 kumbe noma yini ababenayo ngalezo zinsuku futhi wakuletha ngale ndaweni yesigodlweni futhi babezoba nomdanso omkhulukazi lapho kungukuzijabulisa okuncane nje okungenacala impela Ngakho manje bafika ngale kule ndawo nezibani zokusihlwa ziqala kuvutha futhi bakhanyisa amakhandlela enxa zonke futhi bonke bangene kuphuzeni futhi beqhubeka futhi benesikhathi simnandi nomculo wawudlala nomdanso wawuqhubeka futhi babenesikhathi simnandi futhi emva kokuba sebephuzile kancanyana nabesifazane bathi ukungahleleki futhi bengena indaba ukuthi besilisa babenzani Babehlala ngasezingalweni zalamasosha adakiwe futhi mhlawumbe omunye umuntu ekhaya enakekele ingane yabo wena uthi lokho kwakusemuva le ezweni labahedeni lokho kulapha e-United States impela kunjalo futhi babe ubaba ehlezi ekhaya ethinduzele ingane ngekathi umkakhe engowesifazane omuhle wamenyelwa emcimbini futhi uba ngumzanyana mhlawumbe kwakuphambene nalokho ubaba wayengumdansi wokushibeka owaziwayo
He was in the monastery home taking care of the baby. It's a
ngakho wamenya nomama wahlala ekhaya inakekela ingane umfanekezeli isono siye sabeka kuyiqiniso bobabili wesilisa nowesifazane oyedwa unecala nje ngokufanayo nomunye futhi lapho umcimbi ungena kahle nakho konke okucwebezelayo no-Arthur Godfrey wesibotele uqala ukusho amahlaya akhe amancane niyazi ngakho waba nesikhathi esikhulu nabesifazane becula futhi beqhubeka babecabanga ukuthi babephephile babenakho konke ababekudinga babezondla ngakho niyazi ukuthi laba bafo base-Hollywood bazama kanjani ukusho lamahlaya kuyihlazo ukuthi abazihlungi lezo zinhlelo Chacha lawo amantombazane amancane angenayo iminyaka eyishumi nambili budala phandle ezitaladini nabafana bewagaxile ebhema osikiliti ehamba ehlangisa italadi ezama ukulingisa omunye unondindi omdala ovele e-Hollywood futhi abantwana bale United States of America bangakutshela kakhulu ngowathi iyep kunokuba bebengakutshela ngojesu kristu bangakutshela kakhulu ngodavid crockett kunoma bebengakutshela ngojesu kristu bayafundiswa futhi bayaqeqeshwa futhi bakubiza ngesimoteni kuyihlazo kulo impela ifa lethu lokhokho bethu abehlela epilgrim rock futhi babeka lokhu njengesizwe kuyihlazo kunkulunkulu wasezulwini osibusisile yini eyenza abantu baziphathe ngendlela abenze ngayo na bakubone kwithelevishini emibukisweni emaphepheni kanjalo njalo futhi bazame kulungisa ma ngingena ekhaya lakho ake ngibone ukuthi ufundani ngilalela ukuthi hloboluni lomculo olulalelayo ngingakutshela ukuthi wenziwe ngani okungaphakathi kuwe lokho kuzophuma ngangishumayela ithabenakele lethu esikhathini esithize sedlule futhi umoya ongcwele wangena emhlanganweni nomunye wesifazane oqala ukukhala izinyembezi nezandla zakhe ziphakeme futhi ezinsukwini ezithiya zibe mbili kamuva ngahlangana nothisha kasonto esikole ovela kwi-First Baptist Church wathi bili bengimi ngaphandle abangithandi kahle kakhulu ngoba ngishumayele ukukhulukisa ngokukankulunkulu ngishumayele ivangeli eligcwele lokho ukristu akufelayo ivangeli eligcwele ukuhlengwa okugcwele futhi wathi bengijabulela umlayezo wakho kwaze kwathi lowo wesifazane waqala ukukhala futhi wathi lokho nje kwenze uhlevane luqubuke emhlane wami ngathi usho lowo othandekayo ongcwele umama umdala ohleze emuva lapho ekhala ezinyembezi futhi kwenze uhlevane luqubuke emhlane wakho ngenkathi ubejabule emoyeni na uma ungake ufike ezulwini ubuye ubulewa amakhaza mfana uzozwa okuningi kwakho ngenkathi sifika lapho ngoba ibhayibheli lasho njalo waseke xuxuma kakhulu ngoba i-First Baptist Church lineqembu lebhola futhi ngabezwa ngale emva kwendlu yami bedazuluka uze ungakwazi ukuzizwa ucabanga futhi ngathi ubuyini wonke lo msindo laphayana wathi uyamazi uCharlie Nolan na ngathi yebo wathi ulishayela yakude namadoda amathathu kwibhesi ngathi ukuxuxukiswe yini kangaka na uma uthe lowo wesifazane ube ngumginqiki ongcwele khona ke ufanele ube ngumginqiki ongengcwele Bunjalo nebo sekuphenduke kwaba yisimodeni kakhulu nje kushiye uNkulunkulu ngaphandle kohlelo lwakho Kwakuvamise ukuthi omongameli bethu babe yehhovisi labo ngomkhuleko iCabinet yayiholwa ngomkhuleko kukuphi namhlanje na ngiyamthakasela umongameli wethu esinaye angisuye umdemocracy noma umrepublic kodwa ngingumkristu Kodwa ngiyamthakazela umnumzane izinhawa kodwa beka umnumzane izinhawa kuzo zonke izifundazwe kulesi sizwe asisoze sakuza mazamisa siphethwe izinkunzi futhi siboshelwe ekwahlulelweni seqe umuqa phakathi komusa nokwahlulela siqonde kukho kanjalo nabo babazi kangcono kanjalo nathi kodwa banesigejane sabashumayeli ngakukho abathe lezo zinto zadluliswa emuva nomkhulu uNebukadnezari kudala kwase ukuthi ngegathi bese kulokhu okukhulukazi ukuqhubeka umculo wokuzibinya futhi benesikhathi esikhulu niyazi lono isiboteni umfana wase Hollywood niyazi njengo Pika eni bakhuphukela lapho futhi wayefuna ukusho ihlaya ngakho wayefuna ukusho ihlaya ngenkolo niyazi umshumayeli onempandla noma into ethize njengaleyo isho olunye uhlobo lwehlaya elinenhlamba Ngakho wahamba futhi wathatha izitsha ezingcwele eniyisitsha senkosi manje ukusho ihlaya ngalokho futhi wathi sizohamba silande lezo zinto futhi siphuze iwayini kukho Senake nababona abantu nje befuna ukuziphathisa okohlakaniphile na ngabe izwe lakithi laseMelika alinjalo nje na bakhafulele onyaweni lwakho nje ukukukhombisa ukuthi bebengakwenza baphafuze intuthu futhi ukhuluma ngokuthi akulungile kuwe ukubhema khona ke bayokubuza bathi hey ungumshumayela oshumayela ngokumelene nokubhema na ukuthanda kanjani lokhu na kubukeka sengathi uzosha masinyane ngokwenele Uma uNkulunkulu befune ubheme ubeyokwenza isitangi sentuthu phezu kwakho noma enye into ethize enye akunike umkhuhlane awudalelwanga into enjalo ukhule luka devil manje ke qaphelani futhi inqaba yenu bashumayeli niyakusebenzisa ngiyani dabukela uma ungesiso isibonelo esihle sobuKristu ukubhema osikilidi Nani bathi koni enibhema osikilidi nishade kathathu noma kane bese ke kuba yithi koni endlini kaNkuluNkulu ophilayo uma lokho kungesilo ihlazo akumangalisi sisencushumushini akumangalisi besifazane begqoke izingubo zamasaka nezikhindi lezinto ezinjalo uma unebashumayeli nabadikoni kanjalo ehe yithi kithi lokudla esikhundleni sokuthunywa okuvela kuNkuluNkulu ngaleyo nkathi Kapelani futhi ngekathi wayesanda kubathola bonke abesifazane bekamele phezulu kwemihlane yamasosha futhi babenza umdanso wabo omncane wokudlukudlukuza njengoba sikubiza intshenelanga ngobudlukudluku bonke benesikhathi simnandi bebhiyoza bonke bacashile akukho lutho olwalungabakhathaza basemva kwezindonga ezinkulu futhi sengiyambona lo somahlayo wesimodeni yesukuma niyazi ekusakazeni kwethelevishini futhi ahambe ayothola elihle ihlaya lezenkolo owayena lesi sitsha endlini yenkosi ukuba ahlekise ngaso Esithela sigcwale iwayini futhi lapho nje eqala ukuphuza wabheka kwenzeka kwaba khona umuntu ongeza ngale kodonga Waqaphela isandla somuntu ngale ngokuqondene nalapho amakhandlela amakhulu ayelokoza ukukhanya kwawo phezuke plaster sibhala umlayezo lapho ukuthi wayengakaze akubone ukubhala okunjalo Ngakho ke sengiyabona lapho eqala ukuphuza futhi ubona lokho amehlo akhe ayaqhuma amadolo akhe ayashayisana futhi uthuthumela ngempela impela unjalo lowo Elvis wesimodeni iBhayibheli lathi amadolo akhe ayashayisana namathambo akhe abonakala sengathi ayehlukana kuyoba isikhathi sokuzamazama kulungile ngolungelo lwezi zinsuku bekusisani nje akukude kakhulu futhi ngempela wathuthumela ngaleyo nkathi futhi into yokuqala niyazi omunye omncane uJezibhele wobuso bupendiwe waqalaza wathi yini indaba na kwase ukuthi ke wathuthumela kakhulu wayesecabanga ke awu manje awume kancane akekho ongangena esangweni abaqaphi basesangweni akekho ongeqa udonga Silukhangisile uDonga kodwa uNkulunkulu angabuka phansi uNkulunkulu uyasizonda isono uthanda isono kodwa uyasizonda isono uyayithanda iMelika kodwa uyasizonda isono sayo uyelithanda ibandla lakhe kodwa uyasizonda isono ebandleni futhi akukashintshi umoya awufi imimoya efanayo owawukulabo bantu ikulaba bantu namhlanje uDevil uthatha umuntu wakhe kodwa neze umoya wakhe uNkulunkulu uthatha umuntu wakhe kodwa neze umoya wakhe Niyakhumbula umoya wawuphezu kuka-Eliya wafika phezu kuka-Elisha kwase kuba kuJohane umbhaphathizi umoya ongcwele kuKristu wehla bese kuthi-ke labo bafarisi nabafundisi bosuku lukaJesu babuke namhlanje. Bukani muva lapho eBabiloni kulabo abezizwe, bukani ukuziphatha kwalaba abezizwe namhlanje. Vukani ngaphambi kokuba kwedlule isikhathi kakhulu kuba nivuke. Ngiyesaba ukuthi kunjalo nakho lapho khona. Futhi asikaze sibone noma yini enjengaleyo. Wo, wathi bizani onke amagosa esigodi, bonke abelusi nababhishobhi nokardinali nopapa. Bakhiphe bonke lapha labadoda kamoya azokuqonda lokhu. Futhi ke kathi ehamba futhi wathola bonke ababhishobhi nokardinali abelusi nopapa futhi wabakhiphela bonke lapho babengazi lutho ngezilimi ezingaziwa ngezinto ezikamoya. Abakaze bezwe ngento enjalo, abakaze bezwe ulwimi olunjalo, awu bathi asazi lutho ngalezo zinto. Into kuphela ababeyazi kwakuyizivumokholo zabo nezincwadi zabo zomkhuleko nesayense yabo yezenkolo. Uma lokho kungesiyo iphethini yebandla laseMelika namhlanje, angikwazi. Abazi lutho ngokungaphezu kwemvelo, abananda abanga lutho ngokungaphezu kwemvelo, abakholelwa kokungaphezu kwemvelo. Into kuphela abayaziyo ukuthi bayi-Presbyterian, i-Baptist, i-Methodist, i-Pentecostal, kanjalo njalo. Yilokho kuphela abakwaziyo. Ngezinye izikhathi abazi kakhulu ngokuNkulunkulu kunoma ilawu beliyokwazi ngobusuku baseGibhithe. Futhi ileyo ndlela okuma ngayo njengoba kwakunjalo ngaleyo nkathi, kunjalo namanje. Kodwa sicabanga ukuthi siphephile inqobo nje uma siyi-Baptist. Ngizokhuluma ngebandla lami uqobo, ngiqagele lokho kulungile. Inqobo nje uma siyi-Baptist sikahle. Awukahle uze uzalwe ngokusha. Ungajoyina onke amabandla ama-Baptist ezweni futhi uye esogweni njengemathini iya ebhokisini layo nanoma yibapha abanye babo. Futhi qaphelani manje ukuthi kwenzekeni nabo bonke labo babhishobhi nokardinali kanjalo njalo babengaqondi ukuthi okungaphezu kwemvelo kwakuyini. Ngakho-ke bonke bathuthumela, bonke babenjalo, babengazi ukuthi benzeni. Kwakukhona into ethize engaphezu kwemvelo eyenzeka, futhi akukho muntu owayenempendulo. Ayibonge iNkosi uNkulunkulu. Into efanayo iyenzeka futhi abanayo impendulo. Kukhona isandla silobodongeni futhi abanayo impendulo. Isizwe sonke siyathuthumela. Sasicabanga ukuthi sasinososayensi ababedlula bonke. Sasicabanga ukuthi sasinakho konke okwedlula konke. Kodwa kukhona cishe iSputnik esingamathani amabili sizungeza le ndawo kulobu busuku futhi asazi lutho ngakho. Utheni uBilly Graham emavikini ambalwa nje edlule na? Akukho neyodwa into yokusivimbela ukuba sibe yisathelayithi yaseRussia ekuseni. Akukho lutho. Bakude kakhulu ngaphambi kwethu kuze kube yihlazo. Bathina ososayense bangempela ngakho na? Ngibabone ezingxoxisanweni ngolunye usuku bathi sifanele sibexwayise abantu noma sifanele nje sikugcine kithi na? Ufuna ukuthini ngakho na? Wathi akukho nto yokubavimbela ukuba bakwenze, abayikusazisa zonke izimfihlo zabo. Futhi kodwa abanye abanamasathelayithi phezulu lapho bebengahamba, bekungavimbani kulobu busuku cishe abayisithupha babo ukuba bakhuphuke futhi uza ngqo phezu kwe-United States. Futhi uthi ngalezi zikhali ze-hydrogen asikwazanga kufinyelela kuzo. Uthi kulungile, zinikele noma ube ngumlotha. Bekuya kwenzekani na? Lokho kungenzeka ngaphambi kokusa. Bekungeke kuphikisane neBhayibheli. Bekuyogcwalisa iBhayibheli. Izizwe zikulungele. Umbhalo wesandla ukho odongeni manje, kodwa usezibhakabhakeni lapho uJesu athi uyoba khona. Kuzoba khona izibonakaliso emazulwini phezulu. Izinhliziyo zamadoda azihluleka ukudideka kwe usizi lwezizwe. Ukudideka kwesikhathi ulwandle lubhonga. Akukaze kuwo wonke umlando wezwe kube khona amagagasi amakhulu esinawo manje. Bukani Chicago ngesonto elidlule, nakho konke phansi naphezulu ogwini. Ukudideka kwesikhathi usizi phakathi kwezizwe, isandla esilobodongeni nokubuya namandla kamoya ongcwele ebandleni. umprofeti wathi kuyoba khona usuku lalelisisani manje ningakugethi lokhu umprofeti wathi kuyofika usuku olungayikubanga ubusuku noma imini kodwa ngesikhathi sokuhlwa kuyoba ngokukhanya ihamba kanjani impucuko na kusukela empumalanga kuye entshonalanga njalo ishayina yimpucuko endala kunazo zonke sesivele sifikile lapho impumalanga nentshonalanga ihlangana khona ngifisa sengathi ngabe besinezinye izinsuku ezimbalwa ebengingathanda ukushumayelanga lokho lapho impumalanga nentshonalanga ihlangana yaqala kanjani impucuko nobukristu ezweni lasempumalanga na ngokuthululwa kukamoya ongcwele ukubonakala kwenkosi uJesu izibonakaliso nezimanga zenzeka khona ke izikhangiso zacisha kube usuku olukhwantebele kungesibo busuku noma imini kuyini na kwenele kusho ukuthi kwakukhona ibhayibheli ngilifundise njengento yomlando into ethize eyenzeka emuva lapho kodwa akukho bandla ukuze nje bakwazi ukujoyina ibandla futhi yilokho-ke ukhwantebele nje abanakho ukukhanya kwenele kodwa lapho ilanga lishona entshonalanga wethembisa ukuthi uyokhangisa ukukhanya okufanayo kubantu basentshonalanga akukhanyisele abasempumalanga wo kulapha inkosi uNkulunkulu ifike ngamandla kamoya ongcwele futhi ikhombisa izibonakaliso ezifanayo nezimanga eyazibonakalisa kubantu basempumalanga iminyakeni eyizinkulungwane ezimbili edlula kade lihwaqabele futhi limnyama kodwa kusihlwa kuyakuba ngokukhanya ngesikhathi sokuphela futhi ngalezo zinsuku izinqola ziyodlanga ezindleleni ezibanzi inhliziyo yamadoda yehluleka isifo senhliziyo esiningi ini lokho akusibo abesifazane abesilisa akazange athi izinhliziyo zabesifazane izinhliziyo zamadoda oyisayensi nezinkampani zomshayilense zithi ngamaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye amadoda inhliziyo yamadoda yehluleka isibonakaliso isigxobo izinto ezisabekayo ezulwini phezulu ama-Sputnik wo sasicabanga ukuthi sasine sivikeleke nje ngakho konke ngakho-ke sinikela kumculo ukuzibinya wesimodeni nesono nokuqhubeka nokuzitika ezintweni zezwe futhi siyekele ibandla lodwa sihlale ekhaya ngolwesithathu ebusuku kubone uwilefsusi amathelevishini nezinto futhi sidedele ibandla lihlale lingenalutho futhi baxosha umelusi oyifeshini endala base befaka elincane elinekhanda elimayakayaka igundwane lasehollywood phakathi lapho elalingazi lutho ngonkulunkulu kunenokwatsha wazi ngezicathulo zasekweni futhi nilifake lapho bese nilibiza ngomelusi wenu nikhetha into enjengaleyo esikudingayo namhlanje oyifeshini endala ongumlili wasesiwogweni nomshumayeli wesibabule emuva epulpiti ukuphatha ivangeli engafake lutho ezandleni ukubiza okumnyama ngokumnyama nokumhlophe ngokumhlophe sesidlale inkolo isikhathi eside kakhulu ibhayibheli lakusho lokho ningahle ningangithandi kangako emva kwalokhu kodwa enkantolo yokwahlulela nibone ukuthi yikuphi okulungile nokungalungile lokhu kuvela ezwini bekisisani manje wathuthumela kakhulu futhi ababhishobhi bonke bathuthumela abazi ukuthi bazokwenze njani bangeke bane abanayo impendulo yalokhu futhi kanjalo abazange abakwazi ukukwenza ngoba babazi ukuthi kwakukhona uNkulunkulu wasezulwini khona ke ngenkathi konke lokhu kusenzeka niqaphelile ngaleso sikhathi indlovukazi encane ize igijima ingene eholo ledili na yayikade ingekho emcimbini womculo ukuzibinya ngahle ukuba yayikhuleka ndawo futhi ingene igijima yayingazitiki esonweni sabo futhi yangena igijima yayisithi wo nkosi phila kuze kube phakade yayazi ukuthi yayizobulawa esikhashaneni esincane kodwa yamnaka yebo mbishobhi yebo mfundisi ohloniphekile yebo dokotela lokho kulungile ukukunaka kodwa isikhathi sesiseduze yathi nkosi phila kuze kube phakade yathi ungathuthumeli kakhulu ngokuba kukhona indoda embusweni wakho eqonda okungaphezu kwemvelo ebingahumusha lezo zilimi lapho ayibusiswe inkosi kukhona ubuntu namhlanje lowo muntu ungujesu kukhona ubuntu okuqonda okungaphezu kwemvelo kukhona umuntu ongahumusha lo nyaka esiphila kuwo kukhona umuntu phakathi kwethu onempendulo kule mibuzo inkosi uJesu kukhona umuntu yathi onomoya omuhle kakhulu umoya kaNkulunkulu uphakathi kwakhe futhi angaqonda ngoba unesambulo nokuhumusha futhi uzokuqonda uthi bathi thumele ulandele umuntu sekwedlule isikhathi kakhulu ngalonkathi babefanele bamlalele lowo muntu ngaphambi kokuba lokhu kwenzeke thumele ulandele umuntu futhi sibone ukuthi uzothini futhi bathumela futhi balanda uDaniel manje babengaphuphuthekile babehambe ngobeka phezu kokufundisa kukaDaniel bahamba baqonda ngobeka phezu kokushumayela kwakhe okunamandla nezibonakaliso nezimanga ayezenzile futhi besaphila esonweni uma leyo kungesiye imelika yesimoteni angikaze ngiyibone beqa phezu komshumayelo efeshini endala mphosele ejele uma kunesidingo suzani uhlanya oludala olunjalo asimfuni bahamba beqa ngo phezu kwakho futhi bamzonde ngempela futhi bambiza ngazo zonke izinhlobo zamagama amabi njengomgingqi kongcwele noma into efana naleyo asidingi ukukubekezelela lokho sinebandla elinomqondo kulo kodwa ngabe linomoya kulo na into elandelayo ngakho bahamba beqa phezu kokufundisa kukaDaniel futhi ngakho abazanga ukuthi lezi zinto zaziyini nabanye babashumayeli bethu namhlanje ushiye ngaphandle ngifunde indatshana lapha kungekudala nginakho ebhukwini lami lokubhala lapho umshumayeli waseMelika bathathe ukuhlaziya ukuthi ubani owayekholelwa ekufikeni kwangempela kwenkosi uJesu Namaphesente ngamashumi ayisikhombisa nesishiyagalombili abashumayeli baseMelika bakuphika ukubuya kwangempela kwenkosi uJesu iBhabhiloni. Futhi kwakungaphezu kwalowo owaphika ukuzala kwentombi ubheke kanjani kwakhe ibandla likaNkulunkulu ophilayo phezu kwezincitshakalo ezinjalo namalahla asesodoma njengalokho na akusoze kwasebenza mngani. Uthi yini olukhuni ngayo mfowethu Branham na? Ngiza lapha ngekeso yodwa ukubeka isisekelo semvuselelo uze ubuyele emqeni omdala wokugweda awusoze waba nemvuselelo ibandla lizofanele lihlanzwe futhi liqale phansi futhi phezu kwesisekelo sikaKristu idwala liqinile yonke eminye imihlabathi namahlelo ayizihlabathi ezibishayo ezizodlula kodwa ngiyesaba cishe sesidlulelwe yisikhathi kakhulu kusezibhakabhakeni wathini uDaniel na ucabanga ukuthi lo mprofethi ongcwele wathini ngenkathi ema phambi kwenkosi ethi ngenkathi ithi ngizokutshela ukuthi ngizokwenzani Daniel ngiyaqonda ukuthi ungahumusha izilwimi ezingaziwa kanti futhi ukuthi ungaba nezambulo nemibono Daniel uma nje uzoza lapha futhi usibambele ivuselelo sizokunika yonke imali efunayo futhi omunye uDaniel wesimoteni wayeyowela kulokho ngokushesha impela kodwa Daniel wathi gcina izipho zakho nanga umuntu kaNkulunkulu awungenzi umbishopi phezu kwalaba bafo angifuni umbishopi noma iziqu zobudokotela ngifuna ukuhlala nginguDaniel entandweni yenkosi futhi uma iningileni ubashumayeli liyoyeka ukuzama ukugcizelela kakhulu kangako kulowo dokotela nombishopi nenkosa nezinto ezinjalo futhi ubuyele muva ube ngumfowethu nenceku kaKristu uhlanganise ibandla lakhe ube ngcono izimpaphe ezigqokweni okudingayo ngumoya enhlizweni futhi babelaphoke futhi silaphake isandle silobayo sisodongeni uDaniel wathi ubufanele wazi kangcono kunalokhu inkosi uyihlo uNebukadnezari wayenalolo hlobo lomoya phezu kwakhe futhi uyazi ukuthi uNkulunkulu wamenzelani kodwa wathi ngaphandle kwakho konke lokhu izinsuku zakho zibaliwe ngaso leso sikhathi sifanayo lapho ababecabanga ukuthi babevikelekile nabo bonke ososayensi ababedlula bonke amasoshi awedlula onke abahamba ngezinyawo ababedlula bonke konke okwedlula konke amamedeni namaperesiya isizwe esingame sisaba uNkulunkulu amamayela amaningi kuqhela osomlando bayasitshela babedlulise umfula iEufrates abakwazanga kweqeza indonga impela qhabo abakwazanga kungena kuzo kodwa babezilungele futhi isizwe esingame sisaba uNkulunkulu sasinqume umgodi futhi sedlulisa umfula iEufrates wehla ngezintaba futhi sabeka lesi sikhale sincane kabili futhi sedlulisa umfula futhi khona lapho besifazane besezingalweni zamasosha futhi lapho bethole isimo sabo sokudakwana kokonke okungamesaba uNkulunkulu kwabo begqoke izingubo ezikhanukisayo
namajaja aseBabiloni nabawo besiboteni oElvis Presley baseHollywood nawo wonke umuntu lokuzibinya khona impela phakathi kwakho konke lokho okungaphezu kwemvelo kubhalwe odongeni kwenzekani na ngalo kanye lelo hora amamede namaperesiya ayesevele kawule abaqaphi esangweni ezangaphansi kwezindonga lapho umfula ugeleze khona eza futhi wayesezitebhisini futhi bonke labo besifazane amehlo abomvu tebhu nabesilisa bedakwe kakhulu kwakulukhulu ukuba baphakamisane futhi hora kusukela ngaleyo nkathi labo besifazane wadlengulwa esidlangalaleni khona phandle esiteledini ngabesilisa futhi babulala baqhumisa amakhanda abo futhi babulala abantwana babo futhi nje isibhicongo lalelani bangane khona manje ngenkathi sisesonke sibeka isikhathi sethu ekuphakamiseni injabulo ekhulwini lempilo yethu futhi sibeka sonke isikhathi sethu eHollywood nalo lonke lelo hlobo lombhedo futhi sikungenisa ebandleni futhi sihlubule besifazane bethu futhi sisuse umoya ebandleni nazo zonke lezi zinto iRussia ibilungisa iSputnik nesandla esilobayo sisodongeni isizwe sonke siyathuthumela ihora emva kwalokho amasosha athutheleka lapho futhi athathe umuzi wabo athathe izindlu zabo abulala inkosi yabo bekuya kwenzekani na kungalo kanye leli hora uma iSputnik sime phezu kwestate futhi sithi sizinikele bekuyoba yini iPentagon yonke ethuthumela kakhulu kulububusuku ngakho bebeyokwenzani na uzwa izindaba ubona amaphepha abazi ukuthi bazothini ngalezi zinto iRussia ithatha izithombe zethu kulobu busuku ngeSputnik abazi ukuthi bazokwenza njani oh lithuthumela kakhulu asinjalo na kaphelani impela nibeka isikhathi esiningi kuNkulunkulu esikundleni sesimile sibi izinto ezibolile esizenzayo bekungeke kube ngale ndlela kodwa niyabona ukuthi kwenzekeni Bulungile ngalesi sikhathi kusasebusuku ngizweni akukho nto akukho neyodwe into eyogcina umthwalo womkhumbi emva komthwalo womkhumbi umthwalo wendiza emva komthwalo wendiza yowamasosha aseRussia khona phakathi lapha edumela laba besifazane futhi badlengule esiteledini futhi enza lokho afuna ukukwenza angene uma eyithande indlu yakho akukhahlele uphume kuyo futhi yilokho ke uzokwenza njani na angamesabi uNkulunkulu amadoda angamaqaba angazi lutho ngoNkulunkulu futhi awakhathelele lutho kangako wena uthi uNkulunkulu uyakwenza lokho na impela uyakwenza ngokweBhayibheli lakhe unesiswebhu esijezisayo lapho abantu bakhe bengayikulalela akukho nto iPentagon yethu ibiyokwenzani ukuba iRussia yenze into enjalo futhi ithi manje yazinikeleni noma nibe ngumlotha bebeyodingeka bazinikele into enengqondo kuphela ukuba yenziwe bekuyoba ngokuzinikela baphezulu lapho ngeke sabehlisa banezibhamu zabo phezu kwethu cishe nje amathathu noma amane alo mabhomu nalokho kuxazulula yonke into wo selithuthumele kakhulu umfowethu dede wethu isizwe sise isimo sokwethuka okukhulu kabi kulobu busuku baze abazi ukuthi bazokwenza njani umbhalo omkhulu wathi ngolunye usuku kukhona umuntu omncane wodwa phakathi kwabakhaliphile kunabo bonke bethu nobuhlanya uqobo bakalwe esilinganisweni futhi bafunyanwa belula isizwe samaKristu umculo wokuzibinya yonke leyo nto yokungamesaba uNkulunkulu esinayo ukalwa kuphi na benesimo sokubesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika abanjalo bafulathele wo babekholwa babiza ababishopi babo nokardinali nabo bonke babekholwa siyakholwa kodwa uhlobo olungelungile lonkolo inkolo kusho ukuthi isembozo ungahle umbozwe yibandla lebaptist presbyterian methodist pentecostal ufanele umbozwe igazi igazi lenkosi Jesu lelo yinani lasekuqaleni lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uKristu lapha Ngakuyinhlanhla yami cishe eminyakeni emibili edlule ukuya eNdiya. Lalelisisani, bekisisani isandla esilobayo. Sikuphi na? Kuzokwenzekani mfowethu Branham na? Awuzukusishiya silenga lapha na? Yebo ngizonitshela, kuzoba yinto embi kabi kini ngaphandle kwegazi. ngakho ke kuzokwenzekani ke mfowethu Branham mina thina amaKristu esiphile ngokube sisaba uNkulunkulu nangoba ungcwele futhi sakholwa uNkulunkulu nakho konke na ake ngikutshele mngane othandekayo uyobo usuhambile ngaphambi kokuba ukufikele sesikhathi uma lokho lalelani iBhayibheli lifundisa ukuthi ibandla lizohlwithwa ngaphambi kokuhlupheka niyakwazi lokho wonke umuntu uyakwazi lokho uJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni yekanowa nasemihleni kaloti kuzoba njalo kufikeni kwendodana yomuntu ngezinsuku zikanowa akwehlangane lilodwa iconsi lamanzi ezulwini unowa waze wangena emkhunjini ngezinsuku zikaloti akukho nokukodwa komlilo owehla uvele ezulwini uloti waze waphuma esodoma futhi akukho nelilodwa ibhomu elingaqathaka lize ibandla lakhe libusisiwe livuswe futhi liyiswe ohlithweni ukuba libone inkosi yalo futhi uma imbubhiso isondele kanje kusondele kangakanani ukufika kwenkosi na kufanele kwenzeke ngaphambi kwembubhiso nokubhujiswa kuzofanele kwenzeke niyasibona isandla esilobodongeni na nakhu lapha esikhona isandla esilobayo esiphakaphakeni ikhapoti ebandleni umoya wenkosi usukile simi kuphi na yini indaba na lesi isikhathi esibi kabi Kaphelani ngekathi ngingena endiya ngacosha iphepha umbishop omkhulu ebandla leMethodist nabaningi babo bahlangana nathi lapho ngacosha iphepha futhi lalinento ethize ebhalwe lapho ngesingisi futhi yathi kufanele ukuthi ukuzamazama komhlaba sekuphelile ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kokufika kokuzamazama komhlaba ukuzamazama komhlaba okukhulu nani nakho lapha nezwa ngakho kwazamazamisa yonke indiya cishe eminyakeni emibili edlule indiya ayinazo izintango njengoba sinazo banothango lwamadwala nemikhulukazi imibhoshongo ephakeme ezungeze uthango lapho behlala khona futhi zonke izinkomo zimazi zungeze ohlangothini lwasentshonalanga ukuze ilanga lingazitholi emini izinyoni ezincane zakha izidleke zazo zonke kulezi zingoxe ezincane kodwa usuku ngaphambi kokuba kuzamazama komhlaba kwenzeke zonke izinyoni ezincane zasuka zahamba zangena emahlathini zonke izinkomo nezimvu nemfuyo ezungeze izindonga ezinkulu yasukuma futhi yaqhela ezindongeni futhi yamaphandle phakathi nensimu ndawonye ukuzamazama komhlaba kwashaya futhi kwazamazamisa izindonga zawa phansi uNkulunkulu owatshela izinyoni nezinyosi ukuba zingene emkhunjini usaphila nanamhlanje futhi uma uNkulunkulu ngomoya wakhe engenze inyoni encane nemfu nenkomazi isuke embujisweni uzolenza kakhulu kangakanani ibandla lakhe lapho sibone imbubhiso iza na mfowethu dadewethu suka kulezi zindonga zasebhabhiloni letimoteni zizowa ngolunyelo lwezi zinsuku futhi niyoba isisulu sazo Kumani kulo bantu bami futhi nizahlukanise isho inkosi futhi ngizonamukela futhi niyobanga amadodana namadodakazi kimi futhi ngiyobanga uNkulunkulu kini sisesikhathini sokuphela umbhalo usodongeni ikapoti ebandleni umoya wenkosi usukile ibandla liyalungiselelwa phumani nihambe ngokwehlukana niphume nigijimele maphakathi nensindiso kaNkulunkulu Nibambelele kuKristu kuze kwedlule ihora lolaka lwakhe izibonakaliso nezimanga zokufika kwakhe okuseduze zokusondela okusondelayo manje sekuseduze umoya wakhe ukhona lapha manje ngizwa ngethemba ukuthi aningehluleli ngiwuhlanya uma nginjalo angazi lutho ngakho ngikholwa ukuthi ngince kuye inkosi uNkulunkulu Futhi emva kwalezi zinto ezinkulu ezishaqisayo ngizishilo mayelana nesikhathi sokuphela kumbulala uJesu wethembisa ukubonakala lapha ekupheleni konyaka wabezizwe futhi enze into efanayo njengoba ayenza ngekathi ezimele yena uqobo kumaJuda wakwenza kanjani na ngokuhlukanisa imicabango yabo nokusho ukuthi babekuphi nako konke ngezinto ezinjalo bekunjalo na bangaki owaziyo ukuthi lokho kuqinisile na leso kwakuyisibonakaliso sokugcina ngaphambi kwembubhiso nakho futhi kulobubuso kumoya ngcwele ofanayo uJesu ofanayo esimboni sikamoya ngcwele nesithombe sakhe sithathiwe insike yomlilo yonke into yesayense njengoba yayinjalo ngalezo zinsuku eBhabhiloni nakho kubuya ngqo futhi kulobubusuku sisesikhathini sokuphela wazi konke ngawe niyakukholwa lokho na Manje ngaphambi kokuba ngikucele ukuba unikele impilo yakho kuKristu, akukho makhadi omkhuleko akhishiwe. UBilly akawakhiphanga ubusuku obubili, sizoya kukho kusase busuku. Kodwa ngiyezwa ukuthi uNkulunkulu ufuna ukunikhombisa ukuthi ukhona ukuze nizovuswa. Sukani ezindongeni zale nkolo yesimodeli, bafo, phumani futhi nibambe uKristu. Angisho ukuthi manje ungabi yiBaptist, ungabi yiMethodist, yiba ngumKristu. Angikhathali ukuthi uya kuliphi ibandla, bambelela nje kuKristu ngo futhi umthande ngayo inhliziyo yakho, aze aphendule umoya ongcwele enhlizweni yakho. Khona ke ubekwa uphawu ukuze kube lusuku lokuhlengwa kwakho. Wo Nkosi uNkulunkulu mdala wamazulu nomhlaba, baningi lapha kulobu busuku Nkosi abangabantu abahlonipha ngokuzithoba ngempela, abakuthandayo futhi abakukholwayo, olindele ukufika kwenkosi. Ngakho kube khona abanye lapha abanganaki, abanye lapha ukuzwa okokuqala. Wo uNkulunkulu phakade nobusisiweyo, uzosenzela khona kulobu busuku ngokwedlulele, ngokuchichimayo. Yenze into ethize njengoba wenza emva kokuba wavuka kwabafileyo, kwenze manje njengoba wenza ngaphambi kokuba ubethelwe. Ulomoya mawube phezu kwethu Nkosi. Yenza kulobu busuku njengoba wenza kusifazane wathinta umphetho wengubo yakho, futhi waphuma futhi wahlala phansi ezithamelini. Futhi waphenduka wathi, ubani ungithintile na? Bonke bakuphika, kodwa wabheka futhi wamthola owayena leso sifo, futhi wamtshela ukuthi ukukholwa kwakhe kwakumphulukisile. UNkulunkulu ofanayo owatshela usifazane emthonjeni wayena amadoda amahlanu wathi, ngiyabona ukuthi ngumprofethi, siyazi lapho uMesiya efika uyokwenza lokho. Nkosi, awuzange ukwenze lokho phambi kwabezizwe ngosuku lwakho. Abezizwe babe neminyaka izinkulungwane ezimbili yaleli Babiloni lesimodeni, kodwa isandla esilubayo sisodongeni Nkosi isayense ingakubona, wonke umuntu engakubona, amaphephandaba, amathelevishini, imisakazo, yonke into yokuqhumisa. Futhi akukho esingakwenza kulapho. Sibe nomcimbi omkhulu womculo wokuzibinyaka Belteshazzari, futhi ubuke phansi futhi wabona izono zethu Nkosi, futhi manje ukwahlulela sekuseduze. Wo Nkosi, izoni bazibalekele emseni kaNkulunkulu, siphe khona Nkosi. Kwangathi lo mlayezo omncane angikwazi ukwenza lutho ngawo Nkosi, anginawo amandla, kodwa vumela umoya ongcwele wakho uzikise lokho ezinhlizweni zabantu ukuze babone ukuthi ngempela kuchaza ukuthini. Siphe khona Baba, manje ukubazisa ukuthi awufanga, ukuthi usaphila uNkulunkulu owenza lesi siprofetho, usaphila kulobu busuku, futhi uqinisa izwi lakhe ngezibonakaliso ezifanayo aziqinisa ngaleyo nkathi. Makube njalo Nkosi, okungenani ababili noma abathathu esakhiweni, ngokuba siyakucela egameni likaJesu, amen. Ngiyacela imizuzu emihlanu manje, yini lezi zinto engizisho yona, ngikuthatha ezwini likaNkulunkulu. Ngiyazi kungahle kungavumelani nesivumokholo, angibophezelekile ngesivumokholo, ngibophezeleke ngezwi likaNkulunkulu kuNkulunkulu. Ngabe uyaphila futhi Branham na? Ngabe sinaso isiqiniseko sokuthi uzo ukuthi sizosindiswa na? Yebo mnumzane, uyaphila. Zonke ezinye izinkolo ngaphandle kwenkolo yobuKristu zingamanga, uBuddha ukaMohammed, ngiye ngama neBhayibheli ngesinye isandla neQuran ngesinye, futhi ngadelela amashumi ezinkulungwane zabakaMohammed ngithi, uzani lapha futhi ake ngimbone enza isithembiso esisodwa sifezeka. Angeke akwenze ngoba akasuye uNkulunkulu. Ufile futhi usethuneni, kodwa uKristu wethu wavuka futhi. Uphila kuze kube phakade, iBhayibheli lathi unguye izolo namuhla naphakade. Akunindaba ukuthi bacabangani ngoMohammed eza ngehashi lakhe elimhlophe, kade ngisethuneni lakhe futhi ngabona ihashi elimhlophe, futhi lapho uBuddha aye khona owafa cishe eminyakeni ngamakhulu angamashumi amabili nantathu edlula, nazo zonke lezo zinto. Lokho nje yisayensi ephathelene nokudabuka kwezinto, njengoConfucius nabaningi bezinye izazi ezinkulu zokudabuka kwezinto. Kodwa kwakukhona umuntu yedwa kuphela owake waphila emhlabeni, wathi, nginamandla kubeka ukuphila kwami phansi ngiphinde ngikuvuse futhi. Bekani kusesikhashana nezwe lingabe lisengibona, nokho niyakungibona nina, ngokuba ngizoba nani ngibekini kuze kube sekupheleni kwezwe. Imisebenzi engiyenzayo nani niya kuyenza ethembisa lezi zinto futhi zilapha ekugcineni uyakhole ukuthi sisekupheleni konyaka na isandla esilobayo sisedongeni na khona ke sekuyisikhathi sokuba uKristu azembule ebandleni lakhe yilokho akwenzayo njengoba nje uma enza noma yini enye into ngaphandle kokuthi wakwenza esikhathini sokuqala ubeyobe enza okungalungile wamtshela uPetru na igama lakho nguSimoni uyindodana kaJonase wamkholwa Watshela uNathanayeli uyindoda enobulungiswa neqotho ungaze kanjani na washo wathi ungakabizwa nguFilipu ungaphansi komuthi ngakubona wathi wena uyindodana kaNkulunkulu uyinkosi kaIsrayeli athi nilawo afundile amaBhabhiloni esimoteni angalezo zinsuku izwele ubufundisi na ungubhelizabhuli umbhuli bakuphi kulobu busuku na wena yiba ngumahluleli ngombhalo nokho ekholwa engcwele engcwelisiwe Yini isono na ukungakholwa isono esisodwa kuphela ukungakholwa akunindaba ukuthi uphila ngokuhlanzeka kanjani manje amanye amalawu eAfrika abeyokwenza nina amamelikani izizweni namahloni ngani ngokuziphatha kwawo lalelani esizweni samashangane saseNingizimu Afrika uma intombazane esencane yehluleka ukugana lapho asaze ukuthi isindala kangakanani kodwa lapho isingosi ifazane futhi ayikashadi ifanele isuse upende wayo wesizwe futhi yehlele edolobheni ezinkompolo ayisekho lapho kukhona okungalungile ngayo futhi engaphambi kokuba ishade ihlolelwa ubuntombi bayo uma itholakala inecala ifanele isho indoda ekwenzile futhi bobabili babulawa kanye kanye ubage sakwenza lokho eMelika na ubani obeyobe ephile na na kulapho khona abahedeni ekuziphatheni kwabo bahlanzekile kunathi sifanele ukuba ngamaKristu abamesabayo uNkulunkulu ngokwedlulele asikholwe uma inkosi uNkulunkulu izokwenza noma yenze phambi kwamehlo elu lapha kulobu busuku izinto azenza ngekhathi lapha emhlabeni njengoba enza kwesifazane wabuka phandle esixukweni futhi omunye aphulukiswe ubuye umkholwa na manje uma ngithe lo mfana ohlezi lapha usephulukisiwe angimazi angazi namunye wabo awu uma ngithe lo mfana ophulukisiwe ubeyoba nelungelo lokungabaza lokho kodwa uma umoya ongcwele uzobuyela emuva futhi umtshele ukuthi ikuphi inkathazo yakhe njengoba enza kusifazana umthonjeni khona ke lowo ngumoya ongcwele kwangathi angasipha khona khona ke ngizoni memela ealtar Bangaka abantu abagulayo osesakhiweni na phakamisani izandla zenu ukuba nisho ngalokho uNkulunkulu yiba nomusa futhi ungiphulukise kulobu busuku phakamisani izandla zenu ndawo zonke esakhiweni kulungile ningehlisa izandla zenu ngizama nje ukuthola umqondo wokuthi bekukuphi asingene khona lapha futhi sibone uma inkosi uNkulunkulu bangathi ingasipha khona bangane khumbulani ngingumfo wenu kuthatha ukukholwa kwenu ngikuchazile ubusuku nobusuku akubudingi manje ngifuna nazi ukuthi isandla silobayo sisedongeni niyakubona lokho ngeso lenu uKristu wethembisa ukwenza lezi zinto lapho ngaphambi nje kokubuya kwakhe kunjalo kufanekiswe kulo lonke iBhayibheli nakho khona lapha
He can't fail.
Ngabe uzokwenza na uligcina njalo izwi lakhe angeke ehluleke. Asihloniphe ngokuzithoba nje. Silindele wena Nkosi uyazi ukuthi sinjalo asina sizo ngaphandle kwakho siya kudinga uNkulunkulu woza Nkosi Jesu emva kokushumayela ukwexwayisa kanzima abantu ngifuna wena usekele izwi lakho Nkosi.
They can see that the supernatural is here. Christ lives. Reign it, Father.
Ukubazisa ukuthi ngikhuluma iqiniso ukuze babone ukuthi okungaphezulu kwemvelo kulapha uKristu yaphila siphe khona baba. Nako kukhona umnumzana ohloniphekile ohlezi lapho ekugcineni kwesihlalo ekhuleka egqoke isudu ebukeke insundu efake izibuko esempunga ezinweleni zakhe. Ubukhuleko umkhuleko makube yimi ngikwazi ngiyakwazi na ngisihambi kuwe uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho nje indoda emva kwakho yasukuma ngokukhanya phezukwayo engikubhekile asikaze sihlangane ezimpilweni zethu
kukhona ukuthize uyazi ukuthi kukhona okwenzekayo phandle lapho manje uma lokho kunjalo bayizelisa isandla sakho kanje manje leyo ngilosi lokho kukhanywa kulenga ngo phezu kwendoda uma uNkulunkulu ezongitshela ukuthi ikuphi inkathazo yakho njengoba nje enza ngoKristu watshela usifazane ukuthi inkathazo yakhe yayikuphi uzokwemukela na uyakholwa na kuyinto ethize ngegazi qabo akusikho kungumthambo wegazi inkathazo ngomthambo wegazi uma lokho kunjalo vayizelisa isandla sakho kanje uyindoda ekahle uyakholwa ukuthi usuphulukisiwe manje na uyakholwa na uma ukukholwa vayizelisa isandla sakho kanje nginitshela ukuthize uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe manje inceku yakhe inceku kaKristu na nonke niyakukholwa lokho na wathi uma uthela abantu ukuba bakukholwe uPetru wathi sibheke lowo ngumfowenu ohlezi eceleni kwakho kunjalo nomfowenu uneqhubu futhi uyisithulu endlebeni yakhe ubenjalo owesifazane wasiza ukubeka isandla unkosikazi lowo ngumkakhe ngokuyikho yebo wena uphethwe yisimo sesifuba somoya ukukhwehlela emphinjeni wakho futhi nobabili nivelanga phandle kwedolobha nivele eCanada futhi lobu ubusuku bokugcina ebeningabani nabo nihlela ukuya ekhaya emva kwenkonzo yanamhlanje ebusuku uma lokho kunjalo bayizelisa isandla sakho uyayikholwa inkosi uNkulunkulu na nenekazi unqekuzi sekhanda lakho lapho entweni ethize uhlezi eceleni kwalo uyangikholwa ukuthi nginceku yakhe na uyakholwa na kulungile unesifo sabathambo nenkathazo yesisu phakamisa isandla sakho uyakukholwa na kuyobe sekwedlule khona-ke iba nokukholwa kuNkulunkulu lelo nenekazi elincane lihlezi lapho lithi ukuthi ngiyakubonga nkosi kanjalo kukhona ukulishayile libe nesimo sendlebe esingelaphiki uma lokho kunjalo nenekazi sukuma ume ngezinyawo zakho ubunayo iyodwa awusenayo manje uNkulunkulu ukubusisile futhi inkathazo yakho yendlebe ilashiwe lenzeni na alizange lingithinde lithinte umpristi omkhulu uJesu Kristu ulapha isandla esilobayo sisodongeni ngesoni uKristu ulapha ngenxa yekholwa uyamkholwa na asikhothamisa amakhanda ethu umzuzwane nje bangaki ofuna ukumemukela manje njengomsindisi wakho nesithandwa sakho na phakamiselani izandla zenu kuye uzokwenza na uthi mina nkosi bukani sonke sakhiwo phezulu kovulanda basesitezi mina nkosi ngiyazi ukuthi ulapha ngiyawabona futhi ngiyawazi amasputnik ezibhakabhakeni isandla esilobayo sisadongeni lesi sizwe asisekho sonke sesihambile akusekho lutho nisele akukho themba nhlobo ngaphandle kukaKristu ngifuna wena Kristu ngiyilunga lebandla kodwa anginawo umoya kaNkulunkulu enhlizweni yami yiba nomusa kimi nkulunkulu phakamisa isandla sakho usiphakamise uma unamahloni manje ungahle ukuba sekwedlule isikhathi kakhulu ekuseni ukuba ube namahloni phakamisa isandla sakho mtshele ngokusuka enhlizweni yakho ngiyakuthanda Kristu uNkulunkulu akubusise kuthiwani ngovulande abasesitezi ngaphanga kwesokunxele sami na phakamisa isandla sakho uNkulunkulu akubusise nsizwa uNkulunkulu akubusise ntombi emuva phakathi lapha omunye ngalapha na ini uma unamahloni manje kuzoba njani inxa ifika na ini ekuseni ungahle ungaphili ukuba ubone noma wenze esinye isinqumo lokhu kungahle kube ngokwakho kokugcina kuthiwani ngalapha na ilunga libandla uyazi ukuthi awulungisane noNkulunkulu noma isoni ubongasiphakamisa isandla sakho uthi yiba nomusa kimi uNkulunkulu phakamisele isandla sakho kuye uzokuzwa uzo uNkulunkulu akubusise mfana omncane iBhayibheli lathi umntwana uya kubahola kunabantu abahlezi lapha osegugile osanda kudonsa inhliziyo yakho emaphephabhukwini amadala True Story nezinhlelo zethelevishini ezingahlingiwe uze ube notaka kakhulu futhi ube mnyama ngombala futhi ube mnyama kuze kuthi inhliziyo yakho ingabe isathintwa usudlulile endaweni ephakathi komusa nokwahlulela nalowo mfana onenhliziyo ethambile enenhliziyo uphakamise isandla sakhe kanjalo ngiyalidabukela izwi likaNkulunkulu ukwahlulela kukaNkulunkulu umoya kaNkulunkulu yini enye angayenza na asime. Ngizizwa ngixakile mfowethu dadewethu ngenza konke okusemandleni ami ngosizo lukaNkulunkulu ukubeka isisekelo enifanele nikwenze lapha uma kuke kwaba khona imvuselelo ezogadla noma yini ngaphansi uma ngike ngabona ichashaza elilodwa lomusa elisele yini abantu baseNew England kunjalo futhi ngiyakholwa uma ungikholwa ukuthi ngincike kuyakhe futhi ngaphandle uma leli bandla lakhelwe phezu kwedwala likaJesu Kristu ngamandla akhe umoya ongcwele wakhe igazi lakhe elingcwelisayo ukukuhlanza kukho konke kungalungi nilwe nomoya nonke ninabangane kuthatha thina sonke ndawonye ukulethela imvuselelo asikhuleke futhi sicele uNkulunkulu ukuba sithumelele eyangempela imvuselelo efishini endala athulule umoya wakhe eNew England futhi okhelwe ngomlilo izinhliziyo zalaba befundisa ezweni lonke futhi asindise labo abangasindiswa nizokhuleka kanye nami na asiphakamise izandla zethu ngisasho umkhuleko ngamunye wenu indlela enikhuleka ngayo ebandleni lenu amabaptist khulekani katolika khulekani presbyterian khulekani pentecost khulekani futhi kuyek sihole uNkulunkulu uthele inkazimulo egameni likaJesu.